You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
Hirola.
Yeah.
Hirola.
Baby.
Hirola.
Ah.
Hirola.
Ah.
Oh, tutu shele. Moroku kinto ne wabe. Honi koso wo. Osere. Mo de juni o bebe. Ewa womoto ni ko ni bra. Omo golo sope to sija. Walote be hodi ya 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 so Brazili omo wa lo to gala la o wa pe meji ikini wa be lo to casa omo ele mama pa wo mi sita 50 50 ni no shake it stop that don't be silly trust
me you love me see your inbox text from Anna baby are you saying I'm even on this shiva in your teeth
oh baby
trip for another baby the one that is the she never called
what is on the air?
Must I fall in love with a fine boy? Is it what's the day I just said for? Now what for this love affair? Where everybody just alive?
I love you, I love you. You're on love. Oh, you're on love. I can never do without you. You're on love. You're on love. You got the sugar in my tea. Oh, you're on love. Oh, you're on love. Don't move me, cold. Omo yebi you don't talk your own. You don't be your last step. You pass your own. We done the plan to go to church. Ojiji ni mo gbope. Omo ti ta mo lowo. When I hear my brain wants scatter. Hema wo mo ti mo be ji se life partner. Now what for this loving game? See everybody in you obebe. I love you, I love you. You run la. Oh, you run la. I can never do without you. You run la. In my tea, oh, you run loud. Oh, you run loud. You run loud. Ah, you run loud.
Eh, go go one, you want parola.
Ah, yeah, yeah, go go let you parola.
Eh, we chose the lies to each other.
Oh,
we chose the dream of one another.
Money, I welcome, only one. Money, I share when we be serious. No one, I still they do some check and balancing. And at the same time, for security reasons, cause anytime, Lordy, one man, ye. So in case the body busy, my dad's on call, Chichi. Gallo, my baby, one time, I just did those times. So lost in the Jack and Bros. These days, love don't scarce for Lagos. He got on my jay, yeah, got it, yeah, make focus. My guy, bro, on na, yeah. Don't buy me, hello, Mr. B, yeah, I'll let you be sad. Papa, 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 papa. Baru omo an official o bebe lanju furawa bela de tu famora wa I love you you run la oh you run la
I can never do without you
you run la
ah
you run la
you sugar in my tea oh
you run la
oh
you run la
komu mi kodo
you run la
ah
you run la
I love you I love you
you run la
do without you,
you run la.
Ah,
you run la.
You got the sugar in my tea, oh,
you run la.
Oh,
you run la.
You got the gold in my
coat, oh, you run la.
Ah,
you run la.
Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Hey yo, hip hop heads, this is different. Zulu Boy and Haji coming through all the way from Senegal. Thank you, DJ Awadi, for making this happen. You know it's native, babe. Souls and these minds, I was born to feed. Even those that look down on me like I'm a mustard seed. They hard, they be and greed. The ink from my pen bleed. Ukunwe, I won't take it too fun and they keep. Wongaga says we've got the hope, we pata waka ga shinch. Lemons and the one comes on the witch. So if you feel you ill on the flu boy, let go me orange. Vanessa, your flow starts like us Polish, lyric with Polish. We let it go since it's Tonish. And we pull it up, my corn on the scar. Get the Telana Mantuana, there's a game, go on for us to go out.
Splendid sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on the Voice of America.
Me and my fans go shine. Them go stop to worry, man. Them don't see you useless, but I know say you got big plans. The can I'm a dog, man. No for farmers are the dog. I'm a dog. I want to drive my
Everything, then I make sure she buy more. Make me then the money, then like printer, then A4. I study tire day and night, yeah. I don't want see the light. Bless me, make a study by my gravel for sight. My full up, I'm a 5G, I gonna never wife. It is good invest, cause I'll be living the life. My con never blessing, let junction. Gonna me up a mansion. Gaya, my alien, that the watch in the junction.
Commit my blessing for junction,
production, yeah. Can make a make my blessing production.
Let your fingers do the working and your email does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
African music mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
Yeah, oh baby, I need my Mecca. My God be my provider. He be my protector. So why they go higher? Yeah, oh baby, I need my Mecca. My God be my provider. He be my protector. So why they go higher? Oh yeah. Me me nyawo biyampo boni. I don't do them anything. People say me another day. If you wish me well, I wish you well. Me me nyawo biyampo boni. I don't do them anything. People say me another day. If you wish me well, I wish you well. Eva, Eva. I still fight for the paper. Tell me now, no be later.
I see I record with a stolen mic. We see my phone coming, yet I see a tubing pipe. We buy your machine, I'm gonna destroy the soul inside. My baby, I'm a monkey.
Oh, yeah. Ah. Shame on you, I pray my God to favor you. What will they do? Be deja vu. I'm gonna die and get here. Shame on you, boy. I pray my God to favor you. What will they do? Be deja vu.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The African Music Mix on VOA.
Jamani haya chao
tatizo bazenu mna kibui makazini ina mimi mfundisho ukaimu moyoni amkufundisho mtukana gonjo matuse nguoni anza na manesi nye manesi mnanyodo mnataka mgonjwa nyeke nye kama watoto taini mkijua kazi ya nesi kama wito maisha magumu bwana mekimbia kwa unesi hatikatai mkazi kidogo mwene ntesi sindano mnatishindilia mpaka tinapaisi miguu ukiumba matibabu mazuri lazima kati cha juu mimi naita nruswa hapo ninaipinga kishenzi hii zwai inaiumiza wizara afya naomba mnijibu mapema kabla hata sijafa kodi za getini hospitali zinafanya kazi gani hakuna mafeni watu wanjipepea magazeti niseme kwamba bungeni wampe bajeti hospitali nkuchafu afu mashuka ananuka ndio hayo hayo mnataka sisi wote tunajifunika haiwezekani bwana huduma tunazichangia mbona hazijainuka sometimes hata tatu daktari waonekani akija kuonekana pombe imejaa kichwani baadaye hapana ndo atakuandikia peni gani sasa ukatazama huu ni daktari gani
wauguzi daktari na manesi wauguzi taratibu jamani haya naonana wabaya haya wauguzi wauguzi daktari na manesi wauguzi taratibu jamani haya naonana wabaya haya wauguzi wauguzi daktari na manesi wauguzi taratibu jamani haya naonana wabaya haya wauguzi
hospitali jamaa hospitali hizi kila siku jamani kota mizizi alafu akaka mtindo mtindo aka jiso jazito wale mnavonyanyasa lazima kuna siku moto tutawaka kadi za wazazi zile za gai wa bure utanyeka we mpaka usipate zile kadi la mzazi ambati shilingi 500 mbona mna kiburi ambacho hakina mfano daktari umone matatizo akutatulie jibu takalopota kachini ulie daktari kutole macho mweleza kwa makini jamani nimekuja hapa nina upele mwilini ambiwa timtu kaoge maji ya barini ushauri wenu nyene kama nguvu za giza wagonjwa wengi hospitalini mnaumiza tweke tunguli basi tujue moja mama mjamzito omba msaada kujifungua nesa unge na simu na bwana kizigua nauliza swali na jibu pia nalitaka hospitalini kule kuna mtu afuga paka kama yupo basi leo ipi akaondoe basi turuhusuni soko soka tukaondoe na tukaja pale sito ndetika risasi tu krrr dakika mbili tu kuisha kabisa pale mambo shwari hapa tunama profesa umesomea Ulaya mbona mkaugua nye mwenda kutibia Ulaya kunani Ulaya 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 tupani hela basi na sito katibia Ulaya
wauguzi daktari na manesi wauguzi taratibu jamani haya naonana wabaya haya Taratibu jamani haya naonana wabaya haya wauguzi daktari na manesi wauguzi taratibu jamani haya naonana wabaya haya wauguzi
wakina mama wajazito wanaongoza kwa kunyanyaswa tena siombe akutana nesi mwenye kasa ambaye ujana wake alichezea matokeo kwa tasa atapo huduma za ovyo tena sio za kisasa hapa tiongee uongo sisi wanasiasa wapo madaktari wanaosifika kwa kuua mimba majozi analilenga nyimbo na voimba simlizikia hospitali ya Mwanyamala yaliyotokea baba makamba ongea wizi mama kidedea mama uliyepatwa na ule mkasa poe sana Mungu wako atakusaidia hembo tichambue maswala haya kwa undani najua mwingine mtacheka lakini mimi sina utani daktari kumuona mpaka umvizie kwa kodo hapo hapo mlagai na maneno aliyo matamu lazima atakwambia I'm going to the lunch time saa tatu lunch time gani wakati tumbo la nkata mie au ni yako mpate mbele za watu njeshe maumivu ya jino ndugu zangu sio mchezo ukienda hospitalini utambua kata 20 chafadhali umtafute bakai mambea au matumla mkae naye mkaongea akutandike ngumi moja tu jina wako ngoke hizo 20 ukajipoze na chochote hospitali unaomewa hela na rushwa ndogo hawana imani kwa wale mambo hata watoto wadogo ukweli kwamba usimamizi wa serikali mdogo na nyoo uguzi kama serikali wajai wagonjwa wasaidieni msiwate kibui kama mbwai mbwai bwana hatuwezi kukubali asimia 80 alama zote kwa serikali yes alama zote kwa serikali
wauguzi daktari na manesi wauguzi taratibu jamani haya naonana wabaya haya wauguzi wauguzi daktari na manesi wauguzi taratibu jamani haya naonana wabaya haya wauguzi wauguzi daktari na manesi
Do you love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
J'admire ton joli corps sur le sol. Je nettoie les taches de sang sur mes doigts. Je suis loin d'être un ange. T'avais peut-être raison de prendre tes distances. C'est con quand j'y pense. J'suis devenu paranormal. J'suis devenu paranormal. J'suis devenu paranormal. Paranormal.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Yeah. Free on your favorite radio, VOA Africa.
Girl, here the chance. Yes, only chance, ya corona, a gentleman. Come close, come on me to butter dance. Yes, baby doll, mini wako all night. I keep my swag right, all white. Na leon in a dish, na snow white. Rare kind, born eye. Ladies go mental, smiles all dental. We get it sentimental. Utoka tempo kako gentle. Mini yule yule, tango shule shule. Pata notice sasa baby come tule. Mini yule yule, tango shule shule. Pata notice sasa baby come tule. Tule, hey. Nipate baby girl. Police are sure what you think.
The music continues on VOA Africa Music Mix.
No.
You miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Muka
tuwilili zianta zizitu zanji tuchine zanji tuimbili aha tiani chinani chitani
Je m'appelle Manibela, Camerounaise, anti-congolaise.